Ngena mina bonke bathi pose lapho ngiphenduduza awushayi papa iwalk is a bar oh mshana manje ukhalela athi ngibone duza akuthi mshana buza athi doko buza ngitsama ngena mina bonke bathi pose lapho ngiphenduduza awushayi papa iwalk is a bar oh mshana manje ukhalela athi ngibone duza
Yeah.